cause girls is players too. Yeah, yeah, cause girls is players too.
Keep it playing, baby.
Cause girls is players too. Money all around the world, cause girls is players too. What you know about living on the top? Penthouse suites, looking down on the ops. Took her for a test drive, left them on the lot. Time is money, so I spend it on a watch. Hold on, little titty showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans.
Okay.
Rocks on my fingers like a wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want.
Tēnā koutou katoa, that's the popular song by Koi Larei. It's a bit of a snippet of her top charting song, I reckon, called Players. And some of you might be wondering, why the heck am I playing that on Radio Wātea? Because I can. No, but also because our next guest is somebody who started to trend on Māori social media. And what do they call it? Māori web or something like that. Anyway, because they did a bit of a waiata at Taumata 2024. Ki Te Wharekura o Te Rangiāni Waniwa. And some of you might know, if you go to Kura Reo, you do different activities to show hei tauira mō tēnā peo o kaiako, to show what you've learned. And there's all these different creative ways to do that. And I reckon through that process, the two that have done a bit of a cover-ish song of this popular waiata, as their, what do you call it, foundation, I guess. They made a banger. I don't know what the banger is called, but I'll play it for you a little bit later. But at the moment, we've got Piripi Gordon to talk to us about not just this waiata, but also Te Taumata 2024 and how it was. Nā reira, tēnā koe, Piripi, kei te pēhea.
Tēnā koe, kei te pai, tēnei wā. Tika tō te ngākau I te kura reo, tū mai te wiki ko pāure nei. Ai, pai, tēnei wā, tēnā koe.
Tēnā koe. Now, I mua I taku, tino hiahi au ki te kōrero mo te waiata. I know you know what it is. It's been popping off. But I mua I tēnā pēhea o whēako mo te wānanga, mo te kura reo nei.
I pai katoa, I pai te hoki, te kāinga, te rongo reo o te kāinga, te whai akoranga, no ngā tino mātanga o te kāinga, ai nā, I tino pai, kāre, kāre he kupu, kua pauri te makaurami.
Rawe, hea, etahi o ngā tino akoranga ki a koe ki tēnei kura reo?
I nui ngā akoranga mō enei mea te hakaputanga me te tiriti, tino pai era, engari, ko ngā mea pai ki au, ko ngā nuka reo o te tai tukera, ngā mea pēnei I te noki, kaua ko te anō hoki, o te hoina anō, kaua ko te heoi anō. I tino mai te rongo i era nuka reo e noho pūana ki te tino. So, ko tā rātou te whakakaha I a mātou te whakahoki I era ki o māta laki rohe. Kia kaua era tūmu āhuatanga o te reo e ngaro. So, yeah, I tino pai era āhuatanga ki au.
Tēnā koe. Now, one of the things that I love to see, and kāre e te mōhio if it's more about who's capturing the images these hui, but I tino ki te au I te hunga rangatahi ki e nei kura reo. And kāre kore I whakaro au, bro, pai katoa te, you know, the future of te reo Māori is all good if we got, you know, ngā tauira pērā I a koe. And so I was thinking about the te hunga I tai mai ki te taumata I tēnei wiki. Was there just a large contingency of rangatahi or was there just a good balance?
Yeah, I would say it was a pretty good balance this year. There were all members of the whānau. We had Nan and Koro, heaps of aunties and uncles, and then a good bunch of rangatahi too. it was cool too to see te kāingaka o te rangatahi ki te reo o te kāinga, because there was a good bunch of rangatahi and a good bunch of pakeke, and it made it a really fun and tau environment for us all to learn te reo Māori. Now there was a great mixture of people. It was mean.
Tēnā koe. And between that and all the teachings and just the koi of all those that participated, I saw a lot of the content that came out, and I talked to different mates who were over there, and some of the things that you fellas come up with, it's you think yous were actually writing songs that are going to make it on the charts, because I'm thinking this is not a draft, like yous are ready to put it on paper, put it on the record. So talk to us about this waiata that started to trend between yourself and your mate Atakura Hunia.
Yeah, well, koina, I guess, te tahi o ngā tino pāinga o enei momo horopaki, ka waha, and ko ngā mea, ka puta mai te waha, nohea ke mai. So, ko te tahi o a mātou kaiako i te kura reo ko Fire Christian, ko tōna akoranga ko te reo auaha, and so she was really encouraging us, you know, to be more creative about te reo, and she gave us different kaupapa you could do about he hakaputanga, toi te tiriti, and she wanted us to do something creative so that it would appeal to rangatahi or appeal to whoever you wanted it to appeal to. And we were like, wow, what better way than a little rap, rotarota? So we just went on Spotify. That song was quite current too. We were listening to it that morning. So we were like, oh, ka whakamahia tēnei waiata. And then, yeah, just whakarapopoto our learnings that day from te haka putanga and toi tū te tiriti. And we were like, oh, might as well, eh? And because te wairua auaha o te ako mangara, he maha ngā waiata i pērā te pai, engari no mātou te waimari i hopu e te kāmera. E tino pai, and era content creators o te taumata, kei taumata ke atu ra, ahua flash hoki a rātou, i mataku i te kite ngātu i te kāmera, because o heo marika ko rātou tērā e, kaha tohaina nei ienei mea ki te ao, but nui hoki o a rātou o te hunga ka whai atu i a rātou, so mai mai te tuatahi, engari, kei te pai, kua tukuna ki te ao, te rongo i ngā kōrero. Engari, nā whai, Kristen, kia pono ngā kōrero nāna tēnei wairua auaha i tōtō mai. Tōtō i a māru ko Atakura, nā. But yeah, i tino pai.
Rawe, well, nā mātou te whiwhi e whā, aha, you know, I'll be the first one to hide away from those cameras the moment I see.
Yeah, nah.
But pai, te kite marunga i te pai āhua me te pukamata i enei pikitea, i enei rikoata, because honestly, and you know, we put it in our kite mātauranga, and you know, yous look mean, yous look summery, you're glowing, you're wearing the taumata merch and all of that, so all is good. But just final question for you go. I mean, I was going to get you to bust it out, but i mua i tēnā, ewha, you know, we've got Waitangi Day coming up. We just finish the celebrations at Ātanapa. And then, of course, we had Huiamotu. How are you feeling about all these kaupapa?
I am feeling inspired. I'm feeling hopeful, and I'm feeling ready for te tau e heke mai nei. Ki taku whakapai, kua rite te ao Māori mo enei tau e heke mai nei. Tēnei kāwana, hei aha rātou e hara i te mea mā rātou tātou. And I think and enei kaupapa pēnei te hui amotu, te hui ki rātana, Waitangi ka heke mai nei. I reckon he tino tohu enei ki te marea o tira ki a tātou tonu te Māori, that kei kone tonu tātou, kei te mahi tonu i a mātou mahi, and e kore rawa te rai oti. I reckon rawe enei ki te whakamaumahara ki a tātou te Māori, ki ngā mahi a mātou tūpuna me te whakahaere tonu i era mahi. So yeah, I'm feeling very hopeful, very pumped up, and yeah, still high off the fumes from te tāra I'm hoping that lasts for the whole year.
Yeah, I love it. Well, I got you on a high. Are you able to give us a bit of a sample to lead us out?
I guess, you know, tātoumā, the year Te Hakaputanga was signed is all the main part to remember, and that was in Tahiwari Torurima, Te Hakaputanga, o te tino rangatiratanga, o ngā rangatira katoa, oh, you already know the whānau.
I love it, oh, I love weird. It, tēnā koe hoa, kia pai toa hia hia, and I hope you have a good rest.
Tēnā koe hoa.
Ka pai. There you have it. That's Piribi Gordon talking to us, Ma. That was so cool. Ah, good vibes. What a good way to celebrate our Friday, and also the kaupapa that have come up on top of that, of course, wrapping up Te Taumata 2024 this week as well with that kōrero from Piribi Gordon. And while we're at it, might as well finish the song. Nā reira, here's Piribi Gordon and Atakura Hunia with their waiata from Te Taumata 2024. It's a good one. Here you go.
He paka, putanga.
Toi tu te tiri tu. Tata katoa. He paka, putanga. Toi tu te tiri tu. Taiwari toru rima. He haka putanga. O te tino rangatiratanga, o ngā rangatira katoa. Oh, ngi tire ni, rua ko waitangi, kawa ko te kuini. O I ngā rangi Victoria, wha atikawa, tai mo ngā rangatira, rua mo te whenua. Me te waka mine ngā toru, kia kaha te hui, mo ngi tire ni, wha tuku watu ki te kingi. Kia mana te ki, taiwa runga tau whai muri, e ziri ti o waitangi, hei whakakotahi, tātou ngā iwi, hoi nāno.
Ka oa, hore kau o mātou hoa, tata pēnei me te moa, engari mātou he toa.
Noreia, me ahara, me mātua tai kaha,
ano
ko whina,
pāwiru
ki papa.
Hey, haka!
Hey, haka!
Toi tu!
Toi tu, te tiri!